τη βόγκα ξένη παφό. Ας φόγα μαμτάντα σώ.
Afunu kusroba, ingatati kilo tati moto, ama Acting in a grandola. stay on a rainy Sunday. Spalapela sent easy, I am me. When you get a gift, when you put a lot of my loom, was a talking that by you too. Well, I've been a man, I was a long by me. I can't have a son. In me, I got into my husband, one don't you hang away. I am going to go to the number one, and
we'll be right back.
Amba malanga maningi ngifuna na nofana nawe. Baby mami. Oh. Amko possible hlela ngiye ubona umuntu wami. Uma shoni la. Aye. Temba zanga tanda lakho lobanzi lujulile.
Oh, Oh,
chachara khalesi yani ketile wenu sifuluti wathi ngelesithathu ngifuna ibethe bayala nokuthi ngikulise maru yazi ukuthi into bethe awufike khaya uzongitesti wathi ngelesithathu ngifuna ibethe bayala nokuthi ngikulise maru yazi ukuthi into bethe awufike khaya uzongitesti
mina makhuluma nawe mihla namalanga wenzi njena ore yenu sinjwayeza ngabangani bakho phela ngazi wena ibefune krach ufune krach ufune krach ufune krach ibefune krach ufune krach ufune krach ufune krach mina makhuluma nawe mihla namalanga wenzi njena ore yenu sinjwayeza ngabangani bakho phela ngazi wena ibefune krach ufune 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 krach ngitshele nine nine atunza umhaha umi six nine izababila ngenwa ngelaf tshela bangani ngitsena good night uwe wedwa phela umuntu wami ngimela into engekho ngifuna wena wena wedwa ngibheja ngawe hambile indlela ngiwa nawe ufune krach ngitshele nine nine atunza umhaha umi six nine izababila ngenwa ngelaf tshela bangani na good night uwe wedwa phela umuntu amangela into engekho ngifuna wena wena wedwa ngibheja ngawe hambile indlela ngiwa nawe
abakasibongile njengoba ningifuza usibongile amuthathile ile ndaba yokuthi uladile abakasibongile njengoba ningifuza usibongile amuthathile ile ndaba yokuthi uladile abakasibongile njengoba ningifuza usibongile amuthathile ile ndaba yokuthi uladile abakasibongile njengoba ningifuza usibongile amuthathile ile ndaba yokuthi uladile
Amuthathile, ile ndaba yokuthi uladile. Abakasibongile, njengoba ningifuza usibongile. Amuthathile,